Iyi mwumva na Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Burundi kandi Ijwi ry'Amerika mwayumvira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Tubutse kandi ko mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku buhanga bw'ibyuma hari Peter Handry afatanije na Nadia Taha mukanyuri bwakire telefone zanyu muri iki kiganiro ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Nchote z'Ijwi ry'Amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi turaganira ibijyanye no kongerera agaciro igihingwa kiboneka ahantu hose mu Rwanda no mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu mwe abatwumva muherereyemo. Icyo gihingwa rero ndibaza ko mwaba mwagifinduye ni ikijumba. Abakunzi b'ikijumba rero turabaramukije mube hafi. Ariko nawe waba udakunda ikijumba ikaze, ndakeka ko iki kiganiro kijya kurangira wisubiyeho. Abakunda ibijumba rero ntimugire ngo bizaba bikeya, ntimugire impungenge ko umubare w'abakunze babyo niwiyongera bizagabanuka. Oya rwose, ababihinga, ababitubura ndetse n'ababyongerera agaciro barahari. Nk'uko mubizi mu kiganiro muri Isanga, tubazanira inzobere mu bintu bitandukanye kugira ngo muganire. Uyu munsi twabatumiriye Bwana Jean-Marie Vianney Habumuremyi ari mu Rwanda. Yongerera ikijumba agaciro. Muyo hafi rero muganire nawe, aherutse no guhabwa igihembo cya mbere mwe muri kagurisha ryateguwe na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Muduhe nomero zanyu rero tubahamagare mubaze cyangwa mutange ibitekerezo, ikiganiro ni icyanyu. Abamaze kuziduha kuri Facebook mwakoze cyane, abandi namwe mwifuza ijambo nomero zanyu turazitegereje. Reka rero twakire umutumirwa wacu Jean-Marie Vianney Habumuremyi. Muraho neza, murakomeye.
Muraho neza.
Mbanje kugushimira rero uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo ikaze.
Murakoze kandi ndabashimiye kubw'umwanya mumpaye kugira ngo nganire namwe ku gihingwa cy'ibijumba.
Yego, turabizi ko ugikunda cyane kandi natwe ushaka ko kituryohera. Mu gutangira ariko nagira ngo mbanze nguhe akanya wibwira abatwumva.
Nk'uko mwabivuze, nitwa Habumuremyi Jean-Marie Vianney, ndi mu gihugu cy'u Rwanda, nkorera mu karere ka Rwamagana, ndi umuyobozi mukuru wa kampani yitwa Ikijumba One Stop Shop.
Urakoze. Urakoze cyane. Ikijumba One Stop Shop. Hanyuma rero utubwire, uratwibwiye noneho tubwire uko igitekerezo cyo gukora ibintu bitandukanye mu bijumba ari nabyo mugurisha, ndibaza aho ngaho kuri icyo kigo cyanyu Ikijumba One Stop Shop, igitekerezo cyakujemo gute, cyakujemo ryari?
Igitekerezo kimaze igihe kinini, twatangiye igitekerezo kugira ngo kize, cyaje mu mwaka w'2004. Twatangiye dukorana n'ibigo by'amashuri, ibindi muri bijumba ariko kandi cyiza kandi n'ubundi n'ibindi bigo bidusaba ko ibijumba twabanje gukora rero bitakibeshe kaya kadenge tukurikizaho ibicumbi tukurikizaho ikora ibizamini zabo ikorera mu buryo kigali kinini ubu twagiye tubikoraho twagiye duhura ubu twaje guhura n'inzobere mu buhinzi abantu bakoraga muri zari ariyo rabuye ubu ngubu harimo umugabo wita Ndirigende wari uhagarariye ibijumba impamvu batugezeho ni uko babonaga ko tubihinga cyane kubera kujya mu bigo by'amashuri byabihingaga cyane kurusha abandi bantu bose ndetse bigisha n'abandi bava guhinga nyuma rero bari kundigisha bayigisha uburyo ibijumba bishobora kubihinga n'ibindi kubera ko hari hari abahinzi cy'uko ibijumba byabaye byinshi bikitwa rugabire bikitwa rukonje fesi twagiye mu bitero by'igihugu muri 2006 barabona buri gihe ndetse ntabwo ikijumba azakora buri gihe cy'imyaka itanu ntabwo umushinga ubazaga ko nzatunganya ibijumba akiyongerera agaciro ariko mu kuri imbaraga nari mfite ntabwo zashoboraga kuba zareka zibikora ariko yumvaga byaramaze kumenya ko kuko ari igihe umuntu agaragaweho cyane nyuma rero byarangiye muri 2012
reka tuze gukomeza kubiganiraho neza. Ijwi ryawe rirushaho kumvikana, ndumva harimo akabazo, sinzi niba twakoresha ya nomero yindi yawe cyangwa niba kwahongera tugaguhamagara kuri iyi ngiye. Zombi zirakora. Baraguhamagara. Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga nk'uko mubimenyereye kuri iyi saha kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe. Ni ikiganiro muri Isanga aho tubatumirira inzobere, impuguke mu bintu bitandukanye cyangwa se abantu ubwabo bifuza gusangira ubumenyi ndetse n'inama n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turavuga ku kijumba, ikijumba n'uburyo bwo kucyongerera agaciro. Turi kumwe n'umuntu wahawe igihembo giheruka mu byerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi. Hari imurikagurisha riherutse kubera i Kigali, nibwo yabonyemo icyo gihembo cya mbere ku rwego rw'igihugu. Akaba yitwa Jean-Marie Vianney Habumuremyi. Turongera tumuhamagare, turimo kumuhamagara kugira ngo yongere agaruke ku murongo wa telefone. Yari yatangiye kutubwira uko yatekereje kujya muri ibyo bikorwa byo kongerera agaciro ikijumba. Mu kanya rero turatumubazaniye yongere abaganirire, namwe mube hafi mumubaze ibitekerezo, mumubaze ibibazo, mutange inama n'ibitekerezo, kuko aho muri hose natwe turabize ko mufite ibijumba, muhinga ibijumba cyangwa se murabihaha, kandi ibijumba bikundwa na benshi nk'uko bamwe mwamaze kubitwandikira kuri Facebook mutubwira muti ibijumba biraryoha. Turamufite rero, yagarutse ku murongo. Jean-Marie Vianney, sinzi niba noneho twumvikana neza.
Ubu turumvikana neza.
Yego. Turabumva noneho birushije ku uko byari bimeze mbere. Mwavuga muri makeya icyo mwari mumaze kutubwira mu bijyanye n'ukuntu igitekerezo cyabajemo muri makeya.
Igitekerezo uko cyaje byatangiye n'ibindi bivugwa bisanzwe mu cyaro, ariko uko mbihinga cyane ni kubona isoko ry'ipfuye ishuri bitaga Spesika Karenge muri Gicumbi Rwamagana. Ibindi bijumba njya mbagemurira, nyuma nza kubona n'ibindi bigo bikeneye ko mbigemurira. Uko nagiye mbikoraho cyane niko nagiye numva mbikunze, nubwo hari haciyeho igihe byitwa rugabire, byitwa rokodese, abagabo bagenda mu isoko bagataha. Mu makuru yari mfite ni uko abantu bambwiye ko ikintu ushaka gukoraho bikaba kuba gihari bikinshi kugira ngo utazagikoraho ukabibura. Umurere ni manaje kuhura ni ngevele zomri rabo Gani kwa zogu shaka shati Hali momo za uweka ndiri weha Hali ushimite programu hizi zonga Zabu ya uzanala vishuwe Marayu jish Hali kwenye mayuko njigisha na hali nejie shaka Uwende kwa njireje na eno Kwenye vigie Kwa mwuri vizili nakane Kujiza mwuri vizili makumi vizili nakaziri Narima ziku za kina Uganda Utungani vizomba Mwuri maki jisikili zeno kwa chaja
Ye uti baranyigisha bakwigishije iki bakwigishaga ikizumba uburyo gihingwa ni ibiki bakwigishaga mbere yuko utangira n'urwo ruganda
Rwanda n'andi n'uko nahinga ibizumba n'ibihinga bisanzwe kandi n'inga n'imbuto bisanzwe mu gitoroke Babanje kunyigisha uburyo ushobora guhinga ukabona imbuto nziza Bakurikizaho kunyigisha uburyo ushobora guhinga ukabona umusaruro mwinshi ku bizumba Ibyo byose bihura n'uburyo numvaga nanjye mbikunda noneho barangije banyigisha uburyo ushobora gukora processing ukongerera agaciro ikijumba ugakuramo ifarini ugakora pire ugakuramo ibindi bintu bindi bisanzwe biva mu ifarini
none se ko nabonye amashusho agaragaza nayabonye amashusho agaragaza ibyo mukoramo ariko ni kuki mwahisemo ikijumba kiriya gisa imbere na karoti
impamvu yatumye rero gihitamo kiriya kijumba gisa na karoti iyo ari imbuto nshya ije kandi tuyipimishije dusanga ikungahaye kuri vitamini a urugero ruri hejuru turavuga rero ko biri kose nubwo abantu barya ibijumba ariko barya ibijumba bitandukanye ukeneye kugira ngo abantu umwe arya n'ibijumba n'izo vitamine zibonemo ubuzima bugende neza niyo mpamvu twahisemo gukoresha iki kijumba gisa na karoti
bivuze ko n'ibijumba bindi nabyo bishobora kuvamo ibyo mukora biriya bijumba bisa n'umweru cyangwa bisa n'umuhondo imbere nabyo bishobora kuvamo ibyo mukora muri kiriya kijumba gisa n'umakaroti
nabyo bivamo kubera ko mu bihe byashize iriya mbuto itaraba nyinshi twagerageje kujya tubikoresha ariko kubera ko twagerageje gushaka n'imbuto turutubura kugira ngo bahinge nitwe tuzabona igihe tubagurira bya bijumba ubu rero n'ibijumba bisanzwe birashoboka ariko twebwe twibanda cyane kuri biriya iri karotene
reka rero tujye ku murongo wa telefone hari abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se bavuga muri iki kiganiro gusaba mbwiye ko telefone zo mu Rwanda zirimo kugorana ariko reka twakire Izere Gadson wiriwe neza wiriwe urahagana hehe uri mu Rwanda yego ahagana hehe nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo arakumva arakumva mubaza
kigeramo mu Rwanda ugasanga nk'ikijumba kirimo kiragura amafaranga makeya ariko n'urubyiruko twagiraga duhereze idea wenda ari uburyo twakoresha se muri iyi kondasitarengende bavuga education kuba wafata ikintu ukagihunika wenda ukagagica mu gihe kizaza ariko muri make twareba ugasangije mu buryo ntabwo gifite uburyo wakibika nabandi tukabona kwizanaho ikijumba gishobora kuba ugasanga kirahenze iyo kizana kirimo
ikijumba
umuntu ashobora kuba yakora wenda akakibika kikaba cyakoreshwa mu buryo burambye igihe kinini haba kugicisha muri indasitiri kaba yagukodishinga
ntabwo nzi niba nabashije gusobanukirwa neza ikibazo cyawe Jean-Marie waba wacyumvise wowe ndibaza nibajije ko ari ushaka kumenya uburyo bwo kubika ikijumba kugira ngo kimare igihe kirekire
nabanje kuvuga ko hari igihe bya makeya kandi hari n'igihe bishobora kubura niba dushobora kubika bikamara igihe kirekire nubwo ngo hari sisiteme dufite ushobora kubika n'ibijumba bikamara igihe kirekire ariko ni sisiteme ihenze cyane kubera ko twamaze kubona ko ari ikibazo ubu tuvugana turimo kwitegura kugura twamaze kugura imashini nini zishobora gutunganya ibijumba
tukabika mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko kuri farine yabyo tukayibika igihe ibijumba bitenze tukaba tuyifite. Ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bwo gukata ibijumba mutunze utere tukabyumisha. Twaguze imashini ziri dryer zumisha, ubundi tuzajya tubyumisha tukabibika mu mifuka byumye, uburyo muri ya mezi tudafite ibijumba tudashobora kubirya byose.
Wasobanukiwe Zere? Urakoze cyane. Jamari, uti ibijumba mushobora kubyumisha bikabasha kumara igihe. Iyo mubyumishije mushobora kuzabisya cyangwa abantu bashobora kubikoresha uko nguko byumye.
Uburyo bwo kubyumisha ikintu biduha ni uburyo bwo gushaka ya farini n'ubundi, ariko kubirya bisanzwe hari ubundi buryo bakora ukabibikamo ari bibiri, ariko ni uburyo buri muntu wese adashobora gukora kubera ko ni uburyo buhenze. Uburyo bwo gucukura umwobo ugashyiramo umucanga no hejuru ugashyiraho undi mucanga amaze gushyiramo ibijumba, ubwo ni uburyo bushoboka ku buryo ushobora kubika ibijumba ntibigire ikibazo mu gihe nibura cy'amezi ane.
Aha b'umucanga ariko ndumva bitagwa.
Iyo ni sisteme dushobora kwigisha abantu kuko twaregerageje tuyikoraho, tuzagerageza kujya tubyigisha abantu kugira ngo babimenye, none babimenye uburyo babika ibijumba bashobora gukoresha mu gihe cy'amezi nk'abiri cyangwa atatu.
Nuko nibyo nari ngiye kuvuga, n'ubwo umusenyi aho uri abantu bashobora kubyiga bakabikoresha, ibijumba ntibibapfire ubusa cyane cyane aho byera ari byinshi. Turacyarimo gushaka abakunzi b'ijwi rya Amerika ku mirongo ya telefone, igomba kuba yabaye ibamba, ariko mu kanya buriya turaza gukomeza tuvugane nabo. Mu kanya watubwiraga ibijyanye n'abahinzi, uburyo mukorana n'abahinzi mubaha imbuto hanyuma mukabagurira ibijumba, mubona bihagaze gute? Babaha ibijumba bihagije cyangwa haracyarimo ikibazo?
Munsi abantu bari bafite impungenge zo kumva ko yahinga ibijumba, kubera ko inshuro nyinshi bagiye babihinga ntibigurugure bikabura isoko, bakagera ku rwego babimena mu isoko bagataha. Ariko twagiye turemamo abantu icyizere, kubera ko umuntu yageze kubihinga akavuga ati none se ni iki kinyemeza ko rero uzabikora, tukababwira ko twe twemera guha amasezerano umuhinzi mu gihe ari tayari guhinga, tukamuha amasezerano yuko ibijumba byose azeza tuzabimugurira. Kandi twagiye tubigerageza, icyo ni kimwe mu bintu byari mu cyizere mu buhinzi, ku buryo baza bose badufite impungenge.
Ubwo se umuhinzi ahinze ko n'ibihe nabyo bishobora kugira kugira ingaruka ku buhinzi, ahinze hakaza bikeya cyangwa bitoya mutishimiye, mwabigenza gute? Nabyo murabyakira mukabikora mukabikoresha?
Hari abo twagiye tugerageza kandi ugasanga izo kese kuko nk'uko bivuze birabaye, ugasanga bibintu byeze neza, ariko hari bamwe bitera neza bitewe n'uko atabikurikiranye. Ikindi hari igihe imvura ishobora kutagwa, imvura itaguye ntabwo wamubaza ngo ufite amabijumba kandi ntabwo wahaye imigozi kandi nawe ubireba. Kubera ko dufite abagoronome bashinzwe gukurikirana abahinzi, bakagera ku bahinzi bakamenya umurima w'umuntu, bakamenya ikiburamo, bakamwigisha, bakamwereka icyo gukora. Kubera iyo mpamvu rero nta muhinzi ugira ikibazo nawe, kubera ko abagoronome bacu baba babagezeho.
Reka dusubire ku murongo wa telefone, noneho twakire Tuyisenge Theogene. Uranyumva?
Ndabumva.
Wiriwe urahagana hehe?
Ndi Rubavu.
Uri Rubavu, yego. Ufite ikibazo, igitekerezo?
Hari ikibazo umuntu nabonye muvuga ko hari uko ibijumba byaza umusaruro abyongere umusaruro, ariko hano dufite ikibazo cy'ibijumba. Ibijumba byabuze isoko, abahinzi turimo bimwe biragurira mu mirima, ibindi turagurisha make.
Hari aho ugeze biracika Theogene, ariko wari uvuze ko ibijumba mubifite ari byinshi, bimwe biborera mu mirima umufite ikibazo cy'isoko nicyo ushaka kuvuga
ikibazo cy'isoko
yego Jamari wamubwira iki
ikintu namubwira uyu munsi ndemeza neza ko hari abahinzi benshi bafite ibijumba ariko nk'umukerekezo turimo uyu munsi ibijumba turabikeneye nko mu rurimi rwa murero buriya yaduha telefone ziwe ngiye nkazamuhamagara nkamuhuza n'ushinzwe kugura ibijumba ibyo bijumba bafite tukabigurira nta kibazo turi tayari
bivuze ko ibijumba mukoresha biva mu Rwanda hose ntabwo ari mu gace mukoreramo konyine
ntabwo ari mu gace dukoreramo gusa dukorana n'intara zose usibye muri Rubavu hari abandi bahinzi bari Rubavu ngira ngo dufite abahinzi bagera hafi nko na babiri bahinga kandi imirima minini ndetse batubura n'imbuto za mbuto batubuye tujya kuzifata tukabishyira abandi bahinzi abahinzi turahaba bafite Rubavu rwose hariya bita mu Rugerero barahari hari agita kuri Mahoko hari abahinzi bahari urumva hose barahari ubwo nawe rero nuko tutamumenye ngo tumenye ko n'ibyo bijumba bifite turatwara mu buriya ariko aduhe telefone ziwe turaza kureba uko twamufasha
Teogene bugumyeho gatoya mbanze nakire Bizimana ubwo niba ufite ikindi kibazo uze kubasha kukibaza Bizimana Medico uranyumva Bizimana wiriwe neza
ndabumva cyane
yego yego ariko hano uri banza hari imvura urahagana hehe
magaze mu mujyi wa Nairobi
Nairobi yee ikibazo cyangwa igitekerezo
ino giri igitekerezo ku bijumba muri natwe iwacu ibijumba birahaba kandi cyane
Iwanyu uvuga ni he? Ni Nairobi?
Iwacu ni mu Burundi.
Yego.
Ariko rero twebwe iwacu iyo bibonetse akenshi dushobora kuronka moyen de transformation nkama industrialisation menshi dushobora kuronka ashobora kudufasha kubihinguramo ikindi kintu kiri separere nini cyane cyo bihindura bikagira valere bigashyirwa ku isoko mpuzamakungu
none icyifuzo cyawe
icyifuzo ni uko huboneka iwacu mu Burundi n'ishyirahamwe riza rigafata icyo kibazo cy'icyuma kigashyirahamwe bikagira agaciro kikabihinduramwo nka hano mperereye ibijumba bazabikoramwo imikate babikoramwo ibisukuti babikoramwo babivamo ibintu byinshi ariko iwacu ni ukubiteka ni ukubyoza ivini
ye twizere ko mubadukurikiye muri uyu mwanya hari uwagira igitekerezo cyangwa se afite n'ubushobozi bwo kuba yakora ibijumba nyine akabihinduramo ibintu bitandukanye nk'uko Jean-Marie Vianney abikora ndagushimiye cyane Bizimana
murakoze cyane kuri radio Rwanda America
yego yego tugaruka kuri Teoje yego
Bizimana namufasha mu byumweru bibiri bishize hari abantu bari iwacu baje gufata amahugurwa baturutse mu Burundi
yego
bari Bujumbura mu mujyi bamenye ibyo dukora bahujwe na umushinga bita FIP FIP ni International Potato Center baboherejwe iwacu baza gufata amahugurwa bahamaze ibyumweru bibiri ku buryo abo bantu bafite gahunda yo gukora uruganda rutunganya ibijumba i Burundi kandi ikindi cya kabiri twebwe intego yacu ntabwo ari ugukorera mu Rwanda honyine turashaka gukorera muri East Africa hose ku buryo product zacu zigerayo abantu bafite ibijumba hirya no hino tukabagurira mu Burundi rero nabo niba bataranakora tuzabigura umwaka utaha tuzaba dukeneye ibijumba byinshi cyane ku buryo tuzajya dukoresha toni nibura 20 ku munsi
yego ndumva abonye igisubizo kandi cyiza Teogene uracyahari
ndahari ku murongo.
Yego, niba hari ikindi kibazo wifuzaga gusobanuza neza, dufite amahirwe yo kuba uri kumwe n'umuntu uzobereye muri ibyo by'ibijumba, nabikoramo ibintu bitandukanye, kandi aho ngawe wanyu mubifite ari byinshi, umwanya ni wawe.
Ikibazo namubaza, ese ibijumba bakora n'ibyo bintu byose ni ibijumba by'ubwoko ubwo ari bwo bwose, cyangwa bafite ubundi bwoko runaka by'umwihariko bukorwa n'ibyo bindi bakora? Niba buhari se ubuhinzi abo bometwe ko nubwo buzama uko bahari, ariko ntabwo tubona, usanga abahinzi bagihinga ibijumba mu buryo bwa gakondo, sinzi icyo bagafasha.
Jamari,
nk'uko nabivuze, ibijumba dukoramo ni ibijumba biri oranje, nibyo dukoresha. Ariko navuze ko aza gutanga telefone yiwe, ngiye nkaza kumuhamagara ndetse ndamuhuza n'abo ngabo bafite n'imbuto barayifite, ku buryo bashobora kumuha imbuto agahinga igihe cyo gusarura, akaba azi ko ibyo bijumba tuzahindagurira nta kibazo.
Theogene, uranyuzwe?
Ndanyuzwe, yamubwira nimero ye cyangwa nanjye namubwira iyanjye kugira ngo afashe kandi umuhinzi wabyo
cyane. Turaza keretse niba ari atangiye, hanyuma ubwo ukazamuhamagara, cyangwa se turaza kumuha iyawe nyuma. Turaguha inomero ye nyuma y'ikiganiro. Urakoze cyane. Ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri isanga, turimo kuvuga ibijyanye n'ikijumba n'uburyo bwo kucyongerera agaciro. Tuganira kandi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika aho baherereye hose, mutubwire icyo mutekereza ku kijumba, uko ikijumba gihagaze aho ngaho iwanyu. Dukomeze tuganire kuko umutumirwa aradufasha muri byinshi. Mwatubwiraga rero Jean Marie Vianney Habumuremyi, mwatubwiraga ko ibijumba biboneka kandi ko mushobora kubifata ahantu hariho hose mu mpande z'u Rwanda. Abantu babibazanira cyangwa mwebwe mwajya kubifata aho baba babifite?
Uburyo bwose burashoboka, hari ukuba dushobora kujya kubifata bitewe n'ingano y'ibijumba afite ko bingana, hari no kuba nawe dushobora kuvugana nawe akabizana, ubwo ibiciro biba bitandukanye ugereranije n'uwo bizanye cyangwa n'uwo twabizaniye cyangwa n'aho bituruka. Urumva ibiciro biba bitandukanye bitewe n'aho twabikoresha.
Birumvikana. Noneho hari uriya muvandimwe uri Nairobi wabazaga ikibazo kijyanye n'ibikorwa mu bijumba, avuga ati hano Nairobi twebwe haba hari ibijumba biskwi, hari migati. Nagira ngo muri make mubwire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mwebwe ibyo mukora mu bijumba.
Ibyo dukoramo, icya mbere dukoramo ifarini, twamara kubona ifarini tugakora umugati, tugakora amandazi, dukora biswi nziza rwose ziryoshye ubona ko zakunyurira abantu cyane. Twarangiza turateganya gukora pire. Pire ni ukuvuga ngo ni ibijumba wamaze gukoraho intombe yabyo. Iyo ntombe turashaka kwigisha abantu uburyo bazajya bayigaburira abantu. Ni ukuvuga ngo ibijumba kuko twabivuze bikungahaye kuri vitamini A, hari icyo bivuze ku mikurire y'abana, irinda abana kugwingira. Ikindi abadamu batwite tubashishikariza kubikoresha. Ubwo turashaka rero iyo pire kuzajya tuyiha abantu bari bo mu marerero, ku buryo bwa bundi bakoze igikoma cy'abana bavangamo, noneho abana bakayikonsoma ariko iri mu gikoma.
Iri mu bakavanga nko mu gikoma, mu bindi bakoresheje igikoma bakashyiramo ako gafu k'ibijumba. Reka tuze kubigaruka
mu bintu birinda imikurire mibi y'abana. Nicyo dushaka kubigisha no kubashishikariza. Iyo pire turashaka kujya tuyikora tukayifunga mu ambaraje ku buryo nibura ishobora kumara amezi atatu itagize ikibazo.
Twibutse
ikeneye kuyifunga nayo tukayigurisha abantu babandi bafite inganda zikora imigati zikora amandazi nabo tukayiyibaha bakajya bayikoresha cyane ko ihendutse ugereranije n'indi farine mu gihe uyu munsi ifarine izambere kuyigura ikiro kimwe ni 180 ariko iyo farine yacu ikiro gihagaze 850
bivuze
ko harimo itandukaniro rinini y'imigati.
Bivuze ko kugeza ubu ifarini yanyu muyikoramo ibintu mukabigurisha, ntabwo mwari mwayigurisha ifarini ubwayo ku bantu batandukanye.
Twabanje gukora mu kugira ngo tubanze tubikore turebe ko bimeze, noneho turebe ko n'abantu bashobora kubikunda. Dufite abantu benshi bagiye baduhamagara batubwira ko bakeneye ifarini, ari nayo mpamvu twakoze komande y'imashini nini zishobora gukora ifarini nyinshi kandi mu gihe gitoya. Ubu rero turateganya nibura mu kwezi kwa 12 kwa mbere ko ifarini yacu izaba yasohotse yageze ku isoko abantu bose bagenda bashobora kuyibona.
Yego, twakire noneho Bizimungu Siriya Mungu Jean Claude.
Karame karame, ndakuhumva neza.
Yego, uratwumva urahagana hehe?
Merereye mu karere ka Masisi, ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ye Masisi rero, Masisi ni ahantu hera cyane, ibijumba namwe birahari?
Yewe rwose twebwe ibijumbi naha birera cyane, ariko byo mutumi baje gusobanura buriya rero ino ntabwo ntaho twari tuyumva agaciro k'ikijumba. Tubifatanye ibiryo byose bisuzuguritse kuko turabyeza, ariko ugasanga ntabwo twese bihabwa agaciro gakeya. Twe twagiye tubihimba n'amazi, n'ubu tukita ngo ni cyambushire hejuru yo kubihara, bikaba y'amazina ya bamwe bashaka kubiharabika. Ariko natwe tubonye nk'ubwo bufasha ndi kumva umutumirwa ari kuza kubigamba kose da ikijumba cyaduteza imbere, ariko urebye nta gaciro ikidufitiye ahari.
None iyo mu bihinze ntibibabana byinshi se, uko wumva mu biha n'amazina yo kubiharabika?
Ubwo urahinga bikera ukarya, burya rero ntabwo ari benshi babikunda, ntabwo ushobora kurya umurima wose ngo umare w'ibijumba, kuko nubwo tubihinga ariko birarambirana cyane. Kuko nta soko uba ufite ryo kubijyanamo, buri wese aba yarahinze abifite. Ubwo n'uhinze aba ari ibyo kurya gusa, akenshi usanga twahinze bikaborera mu murima kuko tuba twarabihaze, twe nta soko ryabyo tugira.
Kandi muba mwavunitse mu bihinga, mwagombye kubibyazamo umusaruro.
Ibijumbino ni byinshi pe, ni byinshi, ariko amafaranga yabyo ntabyo rwose nayo.
Ni ukuvuga ko nta naho mubigurisha, niba buri wese aba yabyihingiye kandi bikera?
Buri wese aba bifite, nuge kugurisha abijyana mu isoko kaba umwanya bigaruye ibyabuze ababireba.
Reka umutumirwa wacu tumve ko hari inama yaguha Jean Marie. Uyu muvandimwe wacu Bizimungu wamugira nama kintu ubwo atari mu Rwanda ari Masisi, ariko wamubwira iki kuri ubu buhinzi bwabo bubapfira ubusa?
Uko nabibabwiye, intego yacu ya kampani yacu ntabwo ari gukorera mu Rwanda gusa, dufite gahunda yo gukorera mu Rwanda ndetse no muri ibi bihugu bidukikije. Nk'intego dufite mu gihe cy'imyaka itanu ni uko twumva tugomba kuba nibura turi aba mbere ku rwego rwa Afurika, ari twe abantu bakora ku bijumba ibintu byinshi kandi byiza. Kugira ngo ibyo tubigereho rero, ni uko nta muntu uzaba avuga ngo ibijumba byamfanye nabihinze nabiha mugurisha. Hano muri Kongo ni hafi, ntabwo ari kure. Ntekereza ko umwaka utaha mu hafi tuzaba dushobora gukura ibijumba mu gihe bizaba bihari, naho hari kubera ko dufite iyo bita sipu ariyo nanubiriye ikora ku bijumba mu poroje y'Abanyamerika. Muri Kongo irahakorera, ikorera i Burundi, ikorera Kenya, ikorera Uganda, aho hose irahakorera. ni bamwe mu bantu bazadufasha kuduhuza nabo bahinzi baho bose bashinga ibijumba kugira ngo tubashe kubibagurira, kandi ubwo tumere dufite intego yo kwaguka tugakora ibintu byinshi kandi bikomoka ku bijumba, kandi intego yacu ni uko dufite gahunda yo guhesha agaciro igihingwa cy'ibijumba ku buryo aho ari ho hose nta muntu uzongera kugitesha agaciro.
Wasubiramo iryo zina ry'abo mukorana mu bijyanye no guha agaciro ibijumba bashobora gukorera no hanze?
Sip.
Sweep.
Sip. Ni ngo ngo ni international. Potato center.
Okay. Yego. Ono Jean Claude, wumvise inama bakugiriye?
Yego, nayumvise. Buri ibyo bintu bose byaramuka bibaye byiza, kuko ubundi bijumba byino rwose birahingwa, ariko ubusanzwe duhinga amasaka, tugahinga ibishyimbo, duhinga n'indi myaka, ariko byo iyo byeze usanga abaguzi babyo ari benshi cyane, bari kuza n'amamodoka ari gupakira. Ariko ntiwasanga umuntu ari kugura, wenda ngo nibura wenda usange yahagaritse umufuka w'ibijumba ngo agiye kuwupakiza mu modoka ngo awujyane nk'izo zindi myaka, gusanga bajyana akabeseni kamwe n'utajyanye ngo akaba agiye kukarya, akaba atagura ibirenze ako kabeseni, ubwo ni gutyo ibijumba byino tubibayemo.
Ubwo birumvikana ko mukeneye ababihindura bakabikuramo n'iyo fu kugira ngo mubashe no kuyibika cyangwa se kuyikoramo ibindi bintu bitandukanye?
Yego, gose haramutse haje inganda bikajya bijyanwa gutunganywa n'ibindi bihingwa, natwe twagira agaciro cyane kuko baba nadufashije cyane.
Jean-Marie, hari icyo mwari muvuze?
Yari ikintu nigeze ni uko mu gihe cya vuba ubona muri uyu mwaka ntibishoboka, ariko umwaka utaha nigeze ko bose muba tuzaba dukora ibijumba, niba hari ibijumba byinshi nawe hazaba hari nawe tuzatwereka n'imodoka zigiye gupakirayo, cyangwa se dufite abahinzi baho ubabwire ngo mwebwe mugiye kurimo tugurira ibyo bijumba mubyohereze bitugereho, babe ambasaderi wacu hari.
Yego, Jean Claude, wafatanya nabo ukamenya ukajya ubaha amakuru y'ibijyanye n'ibijumba?
Rwose nshobora kubishobora kuko ino ni ibijumba gusa.
Ubwo nomero yawe nawe tuyimuhe?
Muraza kuyimba.
Yego, muyimuhereze rwose ako kazi dushobora, kuko ibijumba no ubundi tuba tugize n'agaciro cyane, kuko yewe twabuze aho twabishyira usanga biri kuborera mu murima mbese.
Yego, twizere ko ikibazo cyanyu kizabonerwa igisubizo vuba nk'uko abahaye icyizere.
Yego, azaba atukuriye neza kabisa.
Yego, mbere y'uko ugenda, ibijumba wumvise ko ibijumba bo bakoresha ari ibijumba biriya bisa na karoti imbere, mwebwe ibijumba mukunda guhinga aho ngaho n'ibihe?
Na karoti rero nino birahingwa, ariko usanga atari uduce twose byari byageramo, usanga ari hamwe na hamwe, ariko umugabane munini dukunda guhinga ibi bijumba biba bisa n'umyeri imbere.
Ubwo muzavugana hanyuma kubwire niba mushobora no kubona n'imigozi imbuto yo gutera kugira ngo mubashe kubona ibyo bo bakeneye cyangwa se bifuza. Ndagushimiye cyane.
Yego, rwose tuzabikora, abanadufashije cyane.
Ubwo rero mukomeze ntimucike intege mu bijyanye no guhinga, mukomeze muhinge kandi mweze, twizera ko umusaruro wanyu uzajya ubagirira akamaro. Twibutse abatwumva ko yari Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, abadukurikira mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri FM 93.3 n'ibice bitatu i Karongi, mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22. Reka rero twongere tujye ku murongo wa telefone, noneho turakira Inosa Niringimana. Uratwumva?
Mbateze yombi bana munyamakuru.
Ni madame.
Ah, madame, madame.
Wumvise ikijwi cyanjye ari kinini.
Na numvise utangira kuvuga n'amaji yawe nabaga natenyamenya neza. Pardon, sana nimba ari madame.
Oya, nta kibazo, nta kibazo. Nakibazo. Ye, uri muri Kivu ya Ruguru, ndabona ariko watubwiye. Hanyuma ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo?
Ni ukuri ndi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bita Igicanga, muri teritwari ya Masisi. Ni byiza kuduhereza ijambo muri iki kiganiro, muri insanganyamatsiko ivugwa ku gihingwa cy'ibijumba. Iwacu turabihinga, ariko umusaruro ukaboneka. Nibyo, urumva muri Congo ubutaka buracyari bwiza, ibijumba birashora, ari ahantu hari amabuye bidashora. Ariko ikibazo abaturage tugira ni kubura isoko. N'ubundi ugasanga wagera mu isoko bagurisha ibiribwa, ugasanga ndetse ikijumba nta gaciro bagiha, ugasanga imbase igitebo cyuzuye ngo bagihereza amafaranga ijana y'amakongomani cyo twita minifra. Aho ugasanga n'abahinzi ntibagifite imbaraga zo kugihinga, bitirukanye yuko n'amafaranga babona bitirukanye n'icyo gihingwa. Ikindi twasaba nk'abaturage, tugasaba inzobere mu buhinzi no mu bijyanye no guteka bakajya barajya ku maradiyo n'ubundi bakigisha abaturage ukuntu bagomba gutegura igihingwa cy'ibijumba n'igikomokaho. Iniwacu si ibyo guteka nangwa no kotsa, nta bindi bazi nk'akamaro k'ikijumba. Kandi n'ubundi babonye ababigisha bavanamo za biswi, bakavanamo n'imigati n'ibindi. Muri make akaba ari icyo gitekerezo nari mfite muri make ngewe.
Urakoze cyane Innocent Niringiyimana, ugushije mu rya mugenzi wawe Bizimungu, nawe Bizimungu Jean Claude, nawe uri i Masisi. Hari ibyo byo umutumirwa wacu yamwijeje, sinzi niba waba wakurikiye cyangwa se niba utaruri ku murongo, niba mutatwumvira ku mirongo ya telefone ubwo nako ya radio, ubwo twagusubiriramo muri makeya. Wakurikiye ibyo basho?
Murakoze. Ntabwo nari ndi ku murongo, ntabwo nakurikiye, nahoze ku murongo, banshije ku murongo nyuma uwo mugenzi wanjye yamaze kuvuga.
Reka ubwo umutumirwa wacu Jean Marie Vianney Habumuremyi agira icyo akubwira kuri ibyo bibazo warubajije. Jean Marie,
nk'uko twari tumaze kuvugana n'umuntu ugerageza kubona uwavuze bari mu cyerekezo kimwe,
yego,
nari namubwiye ko dufite gahunda yo kugura ibijumba ahantu aho ariho hose, ariko muri iyi myaka ntibishoboka. Umwaka utaha birashoboka, kubera ko turimo turagura imashini nini ishobora gutunganya ibijumba byinshi ku munsi. Ubwo rero ikindi ni uko dufite ikigo bita SIPO gikorera hariya muri Kongo, naho kirakora gikora n'abahinzi. Nababwiye ko nabo bazavugana nabo bakadufasha kuri abo bahinzi, tukabaha amakontakiti yabo, byaba ngombwa bakadufasha, tukajya tubanyuraho kugira ngo tubashe kubona amakuru y'ibijumba aho ngaho iwabo, hanyuma nabo tukazaza tukabibagurira. Kandi umwaka utaha dufite gahunda y'uko ahantu ari hose muri ibihugu twegeranye tuzabasha kugura ibijumba bihari. Nicyo namubwira.
Innocent, wabyumvise?
Nakurikiranye ibijyanye n'imashini, ariko ndumva ko ibyo byose byajyana n'iterambere ry'akarere n'akandi n'igihugu n'ikindi. Naho ubundi ibyo nabyumvise kabisa. Murakoze neza, murakoze cyane.
Yee, murakoze. Nimucike intege, muhinga ibijumba, bazabafasha.
Ingo bwana munyamakuru, madame munyamakuru, turabashimiye.
Yego, urakoze cyane. Jean Marie, hari icyo wari ugiye kuvuga?
Ikirangiye kuvuga ni cya kiri n'ubundi navuze cyo kuvuga ko intego yacu ari uguteza imbere igihingwa cy'ibijumba, ariko atari umwe ngo tuzakorera mu Rwanda honyine gusa, kubera ko twamaze kubona ko abantu bakunda ibintu bivuye mu bijumba. Kuko turacuruza umugati, abantu bakagura umugati rwose n'imbaraga nyinshi cyane, bivuze ngo uwawuriyeho bwa mbere, kubera ko abantu benshi ntabwo nubwo bakuze barya ibijumba, ariko hari abagera bakavuga ati ibijumba navuye mu cyaro mbihunze, ntabwo uzijya kurya ibijumba.
Ibyo benshi bakaza kubivuga,
amara kurya kuri wa mugati
kuzi mu kijumba kuvuga ati ntabwo nari nzi ko kijumba cyangwa ibintu byiza bimeze gutya yamara kurya biswi mu kijumba kuvuga ati ntabwo nari nzi ko ndarya biswi ryose gutya ikoze mu kijumba bigatuma rero uko iminsi ishira uko abantu bagenda babisobanukirwa bagenda biyongera mu migurire y'ibyo ducuruza ikindi cya kabiri ibijumba tukagishyira mu ifuru nka kwa kundi bakoraga runongo ya kera ikijumba kikagenda kikaryoha koko cyokeje icyo kijumba kitwa gicuruza uhageze uravuga ati ariko ibi bijumba ntabwo bimeze nka bya bindi byacu mu cyaro najyaga njya kera uravuga ati ngaho byawumva
kandi
nyamukubwira akajya avuga ati wubwo reka mbahe gahunda muzajye munyoherereza
inyotse
muri make ubona ko inyotse iyo bita runongo
yego
ukabona ko uko ukurikije igihe dutangiriye gukora uko tumaze niba tugiye kumara imyaka ibiri twatangiye 2022 mu kwezi kwa 12 ariko ubona ko ukurikije igihe twatangiriye gukora uyu munsi tuvugana ubu hari amateka yenda agenda ahinduka nimbugira nanjye nkavuga ko iki kijumba narakiringira ryose bitandukanye n'uko bavuga bati ibyo bijumba byanyu twavuye mu cyaro tw'ibihumbi ubu bivuze ngo rero hari andi mateka ubona ko ari kugenda ahinduka
uvuze ikijumba cyokeje unyibutsa cyangwa se ndikina niyo cyaba gitetse unyibutsa ko kera twajyaga ibijumba bajyaga babifata bakabihongesha kugira ngo bizemo akantu kameze nk'agasukari nubwo abahanga mu byo mu by'imirire bavuga ko icyo kiba cyaramaze kuzamo isukari atari cyiza cyane ku buzima ariko ndibaza ibijumba byanyu hari ikintu mwongeramo iriya fu hari ikintu mwongeramo tuvuge mukoze nka biscuit hari agasukari cyangwa ikindi kintu mwongeramo kugira ngo byongere uburyohe cyangwa buriya buryohe busanzwe muri kira kijumba gisa ni na karoti burahagije
ni kuvuga ngo isukari iri muri iki kijumba cya orange usanga ari isukari nyinshi rwose ihagije
y'umwimerere
ntabwo bisaba rero ko wongera guhangiramo indi sukari mukoresha ya sukari y'umwimerere ari nayo mpamvu ituma abantu benshi bakunda kurya uwo mugati hari abantu batarya isukari akaba yararetse umugati kubera isukari iyo wuriye ntumugireho ingaruka kandi benshi bajya bayirya ntibagireho ingaruka ibyo ubwabyo bigatuma ejo mu gitondo avuga ati uwo mugati niwo nzajya urya buri munsi
nk'uko ubivugaga ka gafu wavugaga cyangwa se intombe muzajyamo mwifuza kugira ngo abana bazajye bafataho ako gafu nako ubwako kakongeramo agasukari bikaryohera kurusha umuntu yongeye agomba kongeramo indi sukari ko batubwira ko atari nziza
ni ukuvuga ngo uyikoresheje biragusaba ko ya sukari niyo ushaka uyihorere kubera ko menshi ubwacu ikirya no mu kanwa kawe wumva ari isukari gusa kandi isukari y'umwimerere ntabwo igira ingaruka ku bantu kimwe n'izindi sukari zindi ziba zivuye mu ruganda
none se nimukomeza gukoresha se ibyo yego biraryohereye ibyo bijumba bya orange murimo muvuga nimukomeza kuba aribyo mukoresha byonyine ibindi ntibizabura isoko cyangwa bigahagarara guhingwa
ibyo bijumba rero nubwo tubikoramo gutyo ariko ntibibujije ko umuntu abiteka no kubiteka biraribwa bisanzwe naho ibindi kabigira n'ubundi ndabiranira byo babikoresha n'ubundi bikagenda neza nta kibazo
na biriya bindi by'umweru ushobora kubikoresha ibyo ngibyo twavugaga
navugaga mu byo babikoresha ariko za vitamini dukeneye ntabwo ziba zirimo navugaga biriya bya orange twebwe dukoresha no kubiteka biratekwa bikaribwa nk'ibindi bisanzwe
yego ni ukuvuga ko bishobora kuba
bifite n'ahatakoresha biriya bintu nta kibazo
bifite intungamubiri cyangwa vitamine zirushije za bya bindi bisanzwe by'umweru cyangwa umuhondo
biba birushije cyane
yego radijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tusubire ku murongo wa telefone noneho twakire Innocent uranyumva
karamikarame
yego Innocent urahagana he
mberereye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hano mu Rwanda
yego ufite ikibazo igitekerezo
icyo nagiraga ngo mvuge ku gihingwa cy'ibijumba ni igihingwa cyiza cyane hano iwacu gishinze no kugihinga cyane ndetse yewe duhinga na ya mbuto igezweho kuri ubu ngubu ivamo ibintu bijyanye n'amandazi n'imigati na keke n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo byose dusanzwe tumenyereye biva mu ifarini. Rero nashimaga ko mu ngingo nziza y'iki gihingwa cy'ibijumba ndetse n'igihingwa kidukura mu bukene kikazamura iterambere ry'umuhinzi wese ubihinga. Mu by'ukuri igitekerezo njyewe icyifuzo numvaga na mfite ni uko ahubwo mwadushakira abantu badufasha kugura umusaruro wacu kuko turabifite byinshi.
Urimo kubwira ubikeneye kandi uri witeguye kubigura haje Jean Marie mubwire
yatubwira ahubwo inosa watubwira ngo uherereye mu murenge cyane ko rwamagara rwose nta muturage afite ikibazo cyo kuri ibijumba tugerageza kubagurira bose watubwira uherereye mu murenge
inosa uri mu murenge wuri
uherereye mu murenge wa Mumazi.
Ngo Muhazi ni iruhande rwabo, urumva ko mwebwe mufite n'amahirwe yo kuba muhegereye.
Yego ngewe ndabizi neza ko narahageze ariko naje gusanga uburyo bafatamo umusaruro w'umuhinzi ntabwo bagera kuri buri muhinzi wese. Ubyukuri usanga hari umuhinzi wa wundi uhinga akaba ashobora kuba atageza kuri hegitari cyangwa se ngo abe yakura toni ayigeze ku ruganda akaba afite ibiro 100 ugasanga abafite umusaruro mwinshi cyane noneho wa wundi ufite umusaruro munsi ya toni ntibamurebe. Kandi mu by'ukuri natwe tuba dukeneye ko twahinga tukagenaho tugurisha umusaruro iyo tubijyana kuri aya masoko rero aciriritse usanga bigurwa n'umuntu ugiye kubirya kubiteka muri resitora ugasanga turahendwa cyane. Kandi twari twegereye n'uruganda rwakadufashije ne rufatugurira umusaruro.
Jean Marie, aba bahinzi bato ubwo nduva ari nk'abahinzi bahinga bikeya batari ku rwego rwo hejuru wamubwira iki?
Uko biri kose dukorana n'abahinzi bose ntabwo tuvuga ngo dukorana n'abahinzi bakomeye gusa gusa wenda hari igihe buriya umuntu atamenye amakuru neza buriya abantu bose ntabwo bamenye amakuru wasanga azi neza ko tuguriye abahinzi baremereye cyane abandi basanzwe turagurira. Ndumva rero nawe yaza kuba mu bantu bari buduhe contact ze noneho ubu ngewe nashaka neza tukubohereza n'imodoka ikagenda ikabipakira uko byaba bingana kose turabimugurira yewe niba hari n'abandi azi babifitaho akatubwira nabo tukabagurira. N'igihe niba ngombwa ko tujya mu masoko kubera ko wenda bahinduramo tutabamenye ariko abifite bose turi tayari kumugurira nawe niba akoma contact ze nkamuhamagara ejo tukabimugurira rwose.
Inosa urabyumva rero ko aho iwanyu niba hari abahinzi batoya kandi bakeneye kugurirwa sinzi niba ari abatarabasha kubijyana ku ruganda cyangwa se niba ari abatekereza ngo ubwo bahinga bikeya ntabwo bashobora kugurirwa ubwo ndaza gutanga nomero yawe nawe hanyuma muzabashe kuvugana. Urabivugaho iki?
Yego mwaba mudufashije wenda hari n'ikindi nashakaga kugira ngo nsobanukirweho. Hari ibijumba bya orange nibyo bakunze kwibandaho iyo bagura. Ese nabaza hari abahinzi bahinga imbuto zitandukanye ugasanga ikijumba kitari orange cyo ntabwo babikenera. Hari umwihariko w'ibijumba bagura ku buryo hari ibindi batajya bagura.
Jamari,
ntekereza ko nta bisobanuro wenda ashobora kuba atabyumvise ubundi tugura ibijumba biri orange ariko ubungubu ni umuntu duturanye rwose uri hafi yacu cyane. Nimba na telefone yiwe turasaba ko tumuhamagara tukamubonana nawe ndetse tukamwereka n'imbuto dukenera iyo ari yo kugira ngo niba atanayifite wowe tuyimuhe imbuto turayifite nk'umuntu twegeranye rwose nta kibazo ari bugire ibijumba araba afite turi bubigure ndetse bya bindi bisanzwe bya kera byo wenda uyu munsi turi kubigura kubera ko dufite ibijumba turi gukoresha ariko
urabuhinduko ahinde kuri gushaka.
Mhm. Ino samwiteguye kuzihinga iyo mbuto baba babahaye ko ariyo bifuza cyane.
Yego twari imbizi navuga ko tunagerageza wenda gikiro tuyifite ku bwinshi ariko usanga hari umuhinzi yifite undi ugasanga ntabwo yifite ashobora kuba yahinga ibisanzwe ariko mu by'ukuri urebye aho duhinga hari ababa bafite iyo mbuto nanjye nakwita ngo urubyiruko kuba yifite navuga rero yuko tugerageza uretse ko wenda tuba tutayifite ku bwinshi ariko tugiye tuyibona gake gake.
Wowe wabashije kugurisha umusaruro wawe cyangwa ntago uragera ku musaruro uri hejuru?
Impamvu yewe nabivuze hari ukuntu nyine wenda tuba tutaramenya n'amakuru ngo tumenye niba umusaruro uwo ariwo wose bawugura uko waba ungana kose. Ni ubwo yewe wenda sinshobora kugeza kuri toni ariko ndabibona bike bijyanye n'wenda n'ubusomba nahinzeho ariko mu by'ukuri tutamfite ntibira sindabigurisha kubera ko usanga tunahendwa no mu masoko yo mu giturage turahendwa ni nayo mpamvu tutarabigurisha.
Ntuzongere guhendwa rero kubera ko nkuboneye n'isoko.
Mwaduhunga nabo bakajya batugurira umusaruro byadushimishe cyane.
Zamari utiki
ndavuga ngo ntagahendwe turahari kandi twaje gukemura ikibazo cy'ibijumba.
Wowe rwose bafite n'amahirwe ko baba begereye nta mpamvu yo guhendwa. Inosa ntuzongere guhendwa n'abaturanyi banyu bandi?
Yego.
Ndabona turimo kugenda rero tugana ku musozo. Inosa hari icyo wongeye kongeraho?
Icyo navuga nasaba ko wenda bafata nimero wenda tukaza kuvugana ku buryo burambuye n'uburyo wenda umusaruro wacu bawubona niba bishoboka ko bawugura kubera ko uretse kuba nanjye nshobora kubona uwo musaruro hari n'abandi tuba duhinga hamwe nabo baba babishyize.
Ndazimuha rwose ntugire ikibazo.
Yego.
Sibyo Jean Marie, muzabafashe abo baturanyi banyu.
Turabafashe rwose bihutirwa cyane turahita tubivuga rwose.
Mba rero ndabona turimo tugana ku musozo ariko hashobora kuba hari yenda amakuru tutabashije guha abakunzi b'ijwi rya Amerika mu bijyanye n'ikigihingwa cy'ikijumba. Nagira ngo noneho Jean Marie nguha akanya ugire icyo ubabwira ikindi wakumva ko bakenera kumenya kugira ngo mubashe no gufatanya mu bijyanye no kongera agaciro iki kijumba.
Murakoze. Nange nabanza kubashimira ko mwaduhaye umwanya kandi ndashimira ababajije ibibazo kandi nabonyemo kurimo ibisubizo. Twaje dushaka gukemura ikibazo cy'ibijumba tukabibyaza umusaruro. Kuba rero abantu bahamagaye bose bavuga ko babifite ndetse n'abatabifite bakavuga ko bifuza kubihinga ni umunezero kuri twe kandi ni igisubizo. Icyo mbategeranije ni uko ntawe uzagira ibijumba ngo tuze kubigura. Twiteguye gukorana neza kuko uyu munsi dufite abantu dukorana bagera ku 28,400 bose bahinga ku gihingwa cy'ibijumba kandi abo dukorana neza ibijumba barabiduha imbuto kandi turifuza kuzamura uwo mubare nk'eshatu. Kubera ko niba ibijumba tuyakoreshaga uyu munsi tuvugane dukoresha tone ebyiri n'igice z'ibijumba ku munsi turaba twamaze tone ebyiri n'igice ibiro 2,500
ni byinshi.
Mu gihe turaba twamaze gutunganya uruganda tubaye dukoresha tone 16 ku munsi urumva ko dukeneye ibijumba rwose bihagije.
Yego.
Ubwo rero icyo nabwira abahinzi b'ibijumba icya mbere nabwira ni uko birimo amafaranga. Ubihinze hari ikintu abonamo kuza kora abo twagiye dukorana bagahinga kandi ukabona ko hari ikintu bakuyemo kubera ko n'ubundi bongera
kandi
bijeje ko tuzabakorera poroduwi nziza apana kupanga panga.
Nukano.
Mwini ya kuni jivinu, kwa tuziko ya butamintu wa shakaza ihari.
Ye, godeka.
Mwini mwakoze ndabashimi.
Ndabashimi, na mngergo oseja marivya ne, habu mwure mnye, kuri kiganiro tugira nyenshi, mirana pira hadri, wadufashe kuhanga bugibyu manana diataha, na mwemese aba kuri kiganiro, mgatangina mani vitecherezo, kuri mikura reuje ni ya mkangusi. Tuzo njira tu kiganireho ikijumba